Yeah, babe. Babe, step. Leswi swi vonaka hi mahlo ya mianakanyo hi swona leswi swi endlaka leswi u endlelaka van'wana hi swona leswi va nga ta ku endlela swona a nga kona la lava ku twa ku vava la lava ku twisiwa ku vava ku hava la lava ku tsakisiwa hi vona va nga kona a nga kona la lava ku twisiwa ku vava
When God takes away something from your hands do not think he is punishing you he's just leaving you empty and that to receive something better than a bitter cup
Nyika nkarhi wo tana leswaku u antswisa vumunhu bya wena u ta pfumala nkarhi wa ku xopaxopa van'wana vumunhu bya wena bya nkoka ku tlula ku saseka
a ku na munhu loyi a nga velekiwaka a ri nala laha misaveni leyi leswi endlekaka ko va vumunhu bya wena lebyi ku poyilaka changing the face can change nothing facing the change can change everything everybody can be filled by somebody anybody can make mistake nobody's perfect it's affection that matter not perfection i rirhandzu leri nga ra nkoka ku nga ri hi ku hetiseka ka munhu
leswi swi vonaka hi mahlo ya mianakanyo hi swona leswi swi endlaka leswi u endlelaka van'wana hi swona leswi va nga ta ku endlela swona
a nga kona la lava ku twa ku vava la lava ku twisiwa ku vava ku hava la lava ku tsakisiwa hi vona va nga kona a nga kona la lava ku twisiwa ku vava
what you visualized is what you actualized hinkwenu lava sweetness life Everybody want happiness, nobody need the pain Without a little rain, I've got a go kuma kwangula tilo Te khome la visita swin'wana phela hambi mati yo hisa ku fikela kwihi Mati mandzilo wa vava la Control yourself, seek other alternate solution Remove the ultimate of situation that caused the calamity of tension Where there is no pain, there is no gain Do not explain away your failure by looking at somebody's success U nga hlamuseli leswaku u humelerile by checking If somebody's failure, anybody have a shortage of something. Progress is impossible without change. Tivekele tipakani ta wena u ta hlula four. Leswi swi vonaka hi mahlo ya mianakanyo hi swona leswi swi endlaka. Leswi u endlelaka van'wana hi swona leswi va nga ta ku endlela swona.
A nga kona la lava ku twa ku vava. La lava ku twisiwa ku vava ku hava. La lava ku tsakisiwa hi vona va nga kona. A nga kona la lava ku twisiwa ku vava A nga kona la lava ku twisiwa ku vava Tivekele tipakani ta wena u ta hlula four.